Mi napenda kukula.
Kukula.
Nani apendi kukula? Hakuna. Bandize. Face to production. Yeah. Isha toka. Akili nakataa. Lakini mwili inataka. Itakataka. Yeah. Ha, niko na watoto. Para wamengara pati pati na Sahara pose. Bandu ya tofala, hii ni ngoma bana. Ha, yeah, kuna vile jo yuko, kuna vile jo hiko. Wewe, nimeshindwa kutagua na wapenda kamtuze. Wote ni wazuri walikuja jobtuze. Napenda nzaro zao, tukiwa tupa moja, tunaribu kama tao. So busy kwa ofisi ule mwingine yuko tao. Na bado kwa nyumbani bibi ameva trao. Leo niko huku, kesho niko huko. Mini player, na shikilia shikilia familia. Nashiba kwanza mbio mbio nyama choma kachumbari matoke biryani na matungo kwa sahani ati wote ni onini jenga mwili haribu tuna ni omini tumbo inaguruma woi woi choi kwa wapi ho ho ni wa right ni wa right alafu tano ni wa left lakini hapana chafua cho mzee na ukitoka flash cho mzee sawa tina mai tina mati tina mai tina mati tina mai tina mati Nimelewa ile kulewa mbaka siezi kuelewa nikifika tu nyumbani ni maneno nitapewa attention fungua mlango baby bibi zoni noma ataleta show wakijua nimepewa tatakado oh, oh. Leo ni leo of course oh, oh. Mina feel car boss oh, oh. Nimetoka mina dos na iwe katini ya maji silete show wakijua nimeshiba tumishika oh, tini volume tini volume hakijua naona movie ataleta show kume masali pali india nangoja so ai. Wanasema mi mduya, yes, wengine mi mjaka Omera, nadhani ni masai, hero, lakini si mkamba No, shauri yao Bandize, best production kakao Tina mai, tina mati Tina mai, tina mati Tina mai, tina mati Tina mai, Kama boy day niko fiti, kama damn boy niko fiti, na kama game pia niko fiti, chukua number, tiniamati. Kama boy day niko fiti, kama damn boy niko fiti, na kama game pia niko fiti, chukua number, tiniamati. Ukipata shauri yako. Yeah, first production. Yeah, talk as on the.